Wimbe, 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 Wimbe,
Wimbe, Wimbe, Wimbe, Wimbe, Wimbe, Wimbe, Wimbe, Wimbe, Wimbe,
Wimbe, Wimbe, Wimbe, Wimbe,
Wimbe,
Wimbe, Wimbe, Wimbe, Wimbe, Wimbe,
Tavika,
ile makini mina
we, kavika,
ile makini tuna
we, tavika.
One shot,
hatoi namba.
Two shots,
zinanza kamba.
Three shots,
zinanza bamba.
Four shots,
joweni mwamba.
Hey, gero gaspo club banger. Somesha toto,
tia vema.
Ziliko pesa, tunate Kenya. Levo zaki John Katagenya. Silei mchepuko kiyaya. Mabeti wazichomo wa waya. Mabenki ndodo habari mbaya. Mapenzi ya drama no. Mijoni ndoli papa kwa hibahari. You show me no love na wala sijali. Usilete vimbwanga iserekali. Ukabakio mina serakali. Iserekali kali.
Weka vikai. Leta vikai. Weka vikai. Leta vikai.
Ye makini mina.
Kavika,
ile makini tuna
le, tavika,
ile makini mina
we, kavika,
ile makini tuna
le, tavika.
Mchezo unajua vile mina uzimia. Na flow ni viburi kuja vizuri bro. Na mapene uwezi kunja misuli so. Suruali msije kuzige uza vyo. Vikali havina warugaruga bro. Watoto wakali unakibunda po. Sindo wauza sura mlipo dunda po. Hey, papo kwa papo kibinda nkoi. Msemi natamba kipimpa po. Nasikia wamekuja kitima po. Fanya wayumbe zimbasi poi. Usinlete madishi, madishi na cheza. Usinlete ubishi, ubishi kwa meza. Mea mina ni mina saiko. Nijoni ndoli papa kwa hibahari. You show me no love na wala sijali. Usilete vimbwanga iserekali. Ukabakio mina serakali. Iserekali kali.
Weka vikai. Leta vikai. Weka vikai. Leta vikai.
Ile makini mina.
Weka vikai.
Ile makini tuna.
Leta vikai.
Ile makini mina.
Weka. Kavikali,
ile makini tuna
le, tavikali. Call my phone when you lonely. Call my phone when you lonely. Call my phone when you lonely.
Call my phone when you lonely.
Call my phone when you lonely.
Call my phone when you lonely.
We kavikali, le tavikali. We kavikai, le tavikai.
Ile makini mina.
We kavikai.
Ile makini tuna.
Le tavikai.
Ile makini mina.
We kavikai.
Ile makini tuna.
Le tavikai.
Thank you.